hay'adda eedaysa oo kaashanayso hay'adaha UNSOM iyo UNICEF ayaa magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ku qabatay tababar lagu baranayay xuquuqda aadanaha. Daafurka tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi. Cismaan Axmed Cabdulle guddoomiyaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug oo daafuray tababarka ayaa ugu horreyn u mahad celiyay hay-adaha tababarkan qabtay, isagoona xubnaha ka qayb galay tababarka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan.
Waxaan u mahad celinayaa UNICEF iyo UNSOM oo soo abaabulay in bulshada reer Hobyo lagu wacyigeliyo ama tababar looga sameeyo xuquuqda bini'aadamka oo dhan, haweenka, caruurta, dadka waayeelka ah, dadka baahiyaha gaarka qaba, in loo sameeyo macnaha si guud in lagu sameeyo wacyigelin bulshada. Halkan fadhiisana reer Hobyaana ay yihiin bulsho intaas ka tarjumaysa tababarka inta ku socdo eles oo runta iyaguna dee fulinta hawsha lehna iyagana dee runta waa mahadnaqaynaa. Programkeenu waa noo furan yahay, waxaan idinkula dardaarmayaa inaad uga faa'iidaysataan sida wax laydi baro. Muhiimaddu ma ahan xafiiskii qaramada midoobay iyo hay-addii UNICEF barnaamijkan ay soo abaabuleen ujeedka laga leeyahay marka ma ahan adinka in wax ladkaga raadsanayo, laakiin waa in adinka wax ladku baran weyo.
Tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanayo in bulshada ku nool degmada Hobyo ee gobolka Mudug ay wax badan ka fahmaan xuquuqda aadanaha.